kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jumatat galgala ke sta sta la mawalaka jir kabage sta sadid meter bandi digdemi lama digdemi shani sudumto washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba geffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan wixata adoolessa 5 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 28 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii olaanaan arra Finfinneetti shakkamtoota ammaan dura yakka jecha artist Haacaaluu Hundeessaan walqabatee hidhaman 4 keessaa 3 irratti balleessaa muree jira. Aangawoonni UHAT ibsawwan deddeebisanii baasaniin raayyaan ittisaa Itoophiyaa Maqalee dabalatee naannolee Tigraay keessaa ba'uunsaa injifatamee akka ta'e himaniyyuu muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed garuu ibsarra paarlaamaa biyyattiif kennaniin mootummaan isaanii qorannoo geggeessuudhaan tarkaanfii fudhate akka ta'e dubbatan. Yohaatiin kan hoogganamu mootummaan naannoo Tigraay lola dhaabinsa mootummaan ammaan dura labsee faalduree lafa kaa'uudhaan deebii kennee jira. Kanneen ifka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa irraa Biraanaa Iluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallanni tansin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalarraaf qabnu kuno. Raayyaan ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kaba'ee deemsa baatii tokko caalaa fudhateen ta'uu fi gama adda afuriin ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gidduu seensa olaanaa akka qabu hedduu biratti walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan hin barbaadamne ta'uu har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan Dr. Abiy. Kaayyoon kanaas Tigraayin dabalatee Itoophiyaa dadhabsiisuufii jedhan kana laalchisee gabaasaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa erge tujubee dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa 5ffaa waggaa hojii 6ffaa irratti walga'ii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraanasaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra ga'uuf seera Itoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamu dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite katuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii alaamaar. Ammas walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
Itoophiyaan Eertiraa 30 waggu. Macheen Itoophiyaan Eertiraa 30 si waggu. Hulluu hasaab, hulluu filaagot, hulluu tidhqi, hulluu bajet yennessu nabber bilan.
Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 wal waraanan. Egaan Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 innaa wal waraanan yaadi martinuu fedhiin hundumtuu hidhannoon marti bajeti martinuu kan isaanii ture jennee ofii keenya gowwoomsinu duuba keenya humnoota gurguddootu turan sirriitti kan wal nu yaachisan. Maal argatan? Eertiraa ishee dadhabdeef unkutoofte Itoophiyaa ishee dadhabdeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa hin laalaallu akka tilmaamakootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumatti wal nyaachaa Tigraay ishee unkutoofteef Itoophiyaa ishee unkutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara unkutaa'eef Oromiyaa unkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra. Innaa alabaan immoo Yukireeniin argineerra. Maaltu ta'aa jira achitti? Yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti kata'aa jiru wal fakkaata. Taatoleen booda jiran maal fakkaatu? Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan. አንጋውን ቲፒኤልኤፍ ረደደቢውን ኢብሰከነሊን ራያን ወራን ኢትዮጵያ መቀሌ ደበለ ናኑ ሰነከሳ ካምባይ እንጅፈታመቲ ጀቹን ኢብሰኒስ ሙሚች ሚኒስቴራ አቢገሩ ቆራና ግጌስነ ጀዳን ኢታንሴ ሞቱማንሳኒ ወራና ከንገመሲ ባሴ የሮን አራደልፊ ንበርባጅ ዘካጀሩ ፈከሶመስ ኢትዮጵያን ረኮሌ ከብሮ ሼሙደ ተረጥፉ ለፈቹ ያዱራን ጀቹራን ረደደቢውን ዱበተኒሩ ኩኒስቱ ሙርታይን ድሮ ኩታሌ ሐዋሳ ናኑ ትግራይ አዳዳ ወሊን አከሶመስ ሚሰይሶ ተካቢኔ ሞቱማሳኒፍ ወገነ ወራና ወሊን ማሪን ሄዱን ግጌፈሙሳ ኢብሰኒሩ ራያን ወራናና ኖ ትግራይ ኢሴ ከባይ ሙርና አፍሪትራሜ አደም ሰባቲ ተኮ ኦልፍ አቴንተ ኡሌ ዱበተኒ ጅራን ፍለነው ወጣበጂኩ አፍሪ ወሊን ከወል ቀበቴን ኢብሰከነን ረት ፍለነን ሱን ካን መልካኤፍ ከበርሲ ሰለ ቱሬጀአኒ ካናፊስ ኡምበቲች ፓርትሌ ሲያሳ ቡርዲ ፍለንዱ ደበለቴ ቃሙቲ አዳዳ ጋለቴ ፈተኒሩ ጫሳ ሞቱማ ካንንገማት ቱረ አከይት ፉፉ ፈዲ ሞቱማ ሳኒ አከይንተ ኢን ኢብሱራን ፓርትሌን ሲያሳ ፍለኑ ረትርማተን አከርማና ሳኒት ጫሳ ራወቲን ሰውጂ ሞቱማ ከሰት ካንሃም ተመንተው ጉበተኒሩ ቁሰና ባሲ አከሰባባት ለፈካውዳን ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ኤምባሲሌፍ ወጅራሌ ቆንስላ ጃታ መጅራን ከሳ ከኒ ሶደመታን ጭፈሙ አከቀባን ኢብሰኒሩ ወይራ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ወልቀበቴ ወጋሸኒፍ ካን ፍላሜፍ ሄረረታ ኤከንጅሩ ጫላ ወጋጃ አፋፍ ካንቱሬ ማንለማሬ በከቦታ ወልገይሳ አዳ አርፋፋ ሀረገጌሴን በጀት ቀርሺ ቢሊዮን ኢበሸኒፍ ቢሊዮን ጃታሚ ተኮ ቱቃ ጃታሚ ተባ ረጋሴሴ ጅራ
ዱካሰ ዳቪንሰ ቶልፈሜ ራያን ኢትሳ መጋላ መቀሌ ኬሳ በውደፌ ከሞቱማን ኢትዮጵያ ገሬ ሾሮርካት ኢንጀዱ ቲፒኤልኤፍ መጋላ መቀሌ ፊ መጋላ ለከነን ብሮሴኑን ጅራቶ ተናኖረት ሀሌላ ጌሲሳ ከጅሩ ተው ቁልቁሌሳን ኦዴፈኑ ለፍሲየሮ ሀተተማ በክስቴጅራ መቀሌ ፊ መጋሎ ተከነን ብሮ ኬሰት ቡልቺን ሰየሮ ቱሬፊ ራያት ሰወሊን ወልታተን ከነን ቲንጀዴ ነሞተ ነጋ ጀሳ ከጅሩ ኩኒስ ሃንቅነ ኢኤስቲ ገርጋሰ ጠለናማ ሃሜሱሳ ኢፍሴር ከነመለስ ሉካሰ ዳቪንስ ሞቱማ ለፍሴረት ከኖፊ ቶልፈቹ ዲሴ ኢትዮጵያ ፋዋሳ ዱኛ ኦሎለንጅ ፈኖ ካንሶባንጎ ወምሱን ዳጌቲ አርገቹ ቪያሊጎዱን ከነን ገርጋሰ ጠለናማ ፊ ነገኛ ለሚወን ሳቲ ያዶ ጉዳ ከሰገልቻ አከጅሩ ከነስ ኢትዮጵያ ፋዋስና ዱኛ ኡበቹ ቀባ ጀደ ኢፍሲበይ ጎሊ ነገይ ጉምሳ ካንቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ኢማቲግራይ ረቲ ኢፈት ጅማተ ደርቤ ወልገይ ካንገገ ሲዮተው ሁምኖ ቲንትግራይ ወሊ ገልቴ ዱካሰ ዳቢንሳ ጎቹ አከቀበን ተኩማ ሞቱ ሞታ ኡበቺሴ ጅራ ኩኒስ ረኮ ገርጋሰ ጠለናማ ሃምቢሱፍ ረኮ ቢየቲ ኬሳ ፉርማተ ገመሲያሳ አርጉፍ ገርጋረ ጀደሜ ጅራ የሮአ ማው መን ኩመዲባ አፉር ጫላን በላፍሳጥ ለሙኒፍ ሰሜራ ወልገይ እጀናን ለመረጥ ጨለቅፈመ ካናን አሜሪካን አመዩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገርጋስ ጠለናማ ደቀቡ ሳምል ከኔሱን ትጋፈ ተመረጅሩ በው አከቀቡፊ ጋምኒ ሁንዲ ወሊገልቴ ዱካሰ ዳቢንሳ ሰዱጋር አከጋኒ ጋፈቴ ጅርቲ ተኩማ ሞቱማታ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ወልቶን ኢትዮጵያ መቀሌ ከሳይሮባን ዋጅሮ ተገርጋስ ጠለናማ ሳሙ ፊ ሜሻሌ ቁንንቲ በርበዴሱ ሳኒ ካኒፍሳዮተው ሜሻሌ ሳመን መር ዴቪሱ ቀቡ ጀደኔ ነሞሰት ግራይ ከሰት ረከታጅረን ሰከናን ራጫላ አመደቀቡ አከበርባች ስዊፍሰኒ ገምኒ ሁንዲ ወሊገልቴ ዱካሰ ዳቢንሳ ሰዱጋቶል ፈቹን ማሪፍ አከገታ አንጋፈተን ማሪን ኩኒሱምኖቲ ትግራይ ከደበለቱ ተኡ ቤክስፍና ጀደኔሩ ራሻን ድም ትግራይ ድም ከሶ ካን ኢትዮጵያ ቲጀቲ ሚሴንሶኒ ጎለነገይ ጉምሳ ቆርማታ ዳዳ ከን ኢትዮጵያ ኬሳ ስርናኑ በቹን ያሊቢየቲን ጎቻ ጅርቱ አከደገረኒፍ በከቦዋን ኢትዮጵያ ጋፈቹሳኒ ከነዲያባተ ፍንፍኔ ራገባሴራ ናይጄሪያ ካበዲያ በከውጀቶን ሆስፒታላ ጅራታን ኬሳ ሂጠቶን ሙጫኑም ሪን ወጋቶኮ ከነርሲ ደበለቴ ነሞታ ሀንገሰዴቲ ቡተኒ ፉጠቹን ኢብሰሜ ጅራ ከነመሌ ሲጠቶን ኩን ቡፈተ ፖሊሲ ናኖ ሰነጅሩ ሀሌሉ ሳኒ ፖሊሶታ አንገውን ሆስፒታላ ኢብሰኔ ጅረን ኩታ ካዱና ኬሳ ሲጠቶን ነሞተ ቡተኒ ፉጠቹፊ ገዲሱፊ ሞ ጉማጋፈቹን ረደደቢኤ ከጌፈማ ጅራ በከዛሬ አጀደሙ ከነቲ ሆስፒታል ተደርጋ ጉቱብያ ከንኩበሶን ባፊ ቁርጩማ እትወልጣናን ተርገማ ሆስፒታል ከነረቲ ሀሌላን እናገገ ፈምኩን ኢሮሰ ደፋፍ ተኡሳት ሀሌላን ኩን ድልበተከሌ ሳገነማ ከገገ ፈሚ ተኡ ዱብሂምቱን ሆስፒታልቻ ሮይተርስ ፊፍሰኒ ጅሩ ኦዱናማ ፈም ከም
kada gajirta da Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fanu romoti manmurti olanan ajjecha artista calu undesatin namota shakkamani hida mana furke sa sadirat ballesta murejira arramun murti olanan lidata addecha farashorke summa immota hera motumma ramaddi lamaffat yatani kanne murtin ballesumma attimurame himatamma to kofat layami lamaffa kabada gamachufi sadaffa abdi alamayyo toun bekamejira tsayadam totun finnera gabase
manni murti olana lidata addacha farashoror kesaf dimota hera motumma ramaddi lamaffa namota afur ajjecha artista calo hunde satin shakkamani himataman kesa namonni sadi ballesto tajechu murti sera himatamtu afrafa lamrot kamal ra kanafi himatamton sadin himatama to kofan tlayami lamaffan kabada gamachufi himatama sadaffan abdi alamayyo ballesto ta akkataan manni murti kun raga namafi barrifamatin mirkani faddira jechun ibseram manni murti kun ragale abban alangadeese kan barrifamafi nama jechu amanta fuwaki kan himatamtota akkasmas ragale ittisa kan himatamtota daggefachusa ibseram himatama to kofan tlayami jechu amanta fuwaki sa waitakenni an ajalo hinajjesni nadirkam sisani humna rebcha hama wan policy neratrawatef dirkamen jechu ko kenne jechun mana murtitif ipsu sa kan ere daddachi kun rebichi namakan rat rawatamu ragan ipsu kan hinjirre ta ofi yero jechu isa policy daf ken wanton iban ragau agar sisan sur sagale waraba mirratti kan nergamne ta u hubadira tanaf ergama furate ajalo ajjisira kan jirame tlayami ragabar refama fi nama abba nalanga rat yesi akka ofra itsuf raga yefate ragan ittisasas jechi isan kennan wan wal fallese ta usatin yakettin himatame labsi yakshoror kesuma itsufi to achube lakofsa kudatokko torbata nija murakuma lamaf kudalama darbi wan argamef ballesuman rat muramu manni murti kun ibsejira manni murti kun himatama lamaffa kabada gamachus ballesuman murti rat dabarsera namni kun akkanni ballese ragan ittimirkana yakesa tokko haasa inni bilbile isan taise akkatees ibsamera kabada gamachu waye tabarbada maturetti dokacha kan turefi yero dokatettammo bilbile harka kan ofisaatin bilbile akka dokacha jiru namota timusa erudan manni murti kun sagale warabames daggefachusa ibsera gamabratin himatama sadaffa kante abdi alamayyo ji alamandra wabi qarshi kuma kudanin kambe imma isa alatai hordofa ture daddachi harra namni kun kan ballesa wajjita ta umirkani faddera jechun murte ballesumma irret dabarse hanga murtin tumwa kennamutti mana hida akkaturu jechudan ajaje kennera manni murti olana daddachildata ramaddi lamaffa farashoror kesaf dimota hera motumma yada murti adabbirat bitaf mirgadeggefachudaf adolisa saddet barakuma lamafi kudasadit bellamera artista calu hundesa watabajji dikdemila barakuma lamafi kudalamat magala finfinne kuta magala akati qalitti bakka adda kondomniemi galanjiramutti rasasarru kutami ajjefamunsa niyada tamam gaba saradio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
waatin karogana mootumman naanno tigray lola dhaabinsa mootumman Itiyoophiyaa mandura labse faaldure la fakaawdan deebi kenne jira mootummichi naanno tigray sabaasen humnoon nertraaf naanno amaara naanno sana keessa akkabaan naanni chekeessatti baladi sadarkaa addunyaa geggeessu dabalate walquunnamtileen hundunu akkabana manifi qaamnumna dageegumsa mootummaa kamiyyuu tigray akkan seenne kanneen jedhan dabalate haaldure le tarjira gabaasa mulgeeta asmaha bafqaadu tudees
yero amma mootummaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru addi bilisa baasaa saba Tigraay labsii dhukaasa dhaabu mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa baase irratti deebii kenneen rakkina karaa nagaatiin hiikuu irratti akka ejjannootti waan itti amanu ta'uusaa ibsee dhukaasa dhaabuudhaaf garuu haala dureewwan guutamuu qaban jiru jechuudhaan qabxiiwwan gaaffii isaa tarreesseera haala dureewwan kana ilaalchisee ibsi ba'e kun akka jedhetti haala dureewwan tarreessaman kana keessaa inni jalqabaa loltoonni mootummaa Eertiraa fi hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa walloliinsaan dura bakka turanitti deebi'uu akka qaban ibse qaamoleen humna tikaa mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessa waan jiraniif isaanis bahuu qabu jedheera. Akkasumas fuulduratti mariin mootummaa Eertiraa waliin taasisamu yoo mootummaa naannoo Tigraayin xumura argate qofaa jedha ibsichi. Tigray keessatti yakka waraanaa raawwatamee fi dhugugaa sanyii taasifame irratti warreen hirmaatanii hoggantoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas qaamoleen biroo garee mootummoonni gamtoomanii dhaabuun qoratamanii yoo sadarkaa addunyaatti itti gaafatamanidha jedha. Gargaarsi namoomaa karaa geejjibaa hundaanuu fe'ame warreen gargaaramuu qabuu fi yoo ga'uu danda'e namoonni qe'ee isaaniirra buqqa'anii bakka turanitti deebi'anii miidhaa isaanirra ga'ee fi yoo beenyaan kaffalameef qofa akka ta'e gaafateera ibsichi. Tajaajilli hawaasaa ibsaan bilbilli baankiin balaliin xiyyaaraa barumsi tajaajilli fayyaa fi daldalaa ittuu walirraa hin citin yoo hawaasa qaqqabuu danda'e. Akkasumas balaliin xiyyaaraa sadarkaa addunyaa yoo buufata xiyyaarota naannoo Tigraay keessa jiran irraa jalqabamedha jedha. Itti aansuudhaanis baajanni mootummaan federaalaa bara 2013 akka lakkoofsa biyyaatti Tigraayiif ramade kallattiidhaan mootummaa sabaan filatamee fi akka galii ta'uu qabu gaafate humni tikaa mootummaa federaalaa kamiyyuu yoo Tigraayiin hin seenu ta'e murtii dhukaasa dhaabuu fudhannaa jedheera. Gaaffichi itti fufuudhaanis seeronni fulbaana yookiin maskaramii 25 as bahan akka fudhatama hin qabanne yoo taasifamanii fi seeronni Tigraayiin ilaalchisanii bahanii yoo haqamaniidha jedheera. Kanumatti dabaluudhaanis hidhamtoonni siyaasaa lammiilee Tigraayii fi warreen biroo yoo hiikaman qofaa jedha. Dhumarrattis haal dureewwan caqasaman kun hundi hojiirra ooluu isaanii qaamni hordofu yoo kan mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu ta'e qofaa kan dhukaasa dhaabuu dandeenyu jedheera ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'e kun. Kanuma walqabatee ibsi adda bilisa baasaa saba Tigraay irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti yeroo ammaa dhaabichi naannoo Tigraay caalaadhaan waan to'achaa jiruuf qaamoleen gargaarsaa fi miidiyaa Tigraayiin seenanii socho'uu ni danda'u jechuu isaa gabaasni Mulgeetaa Asmaa Maqalee irraa VOA fi gabaase ibseera. Dhimma aldureewwan dhukaasa dhaabuu kanaan walqabate ibsa mootummaan naannoo Tigraay baase kana keessatti akka caqasametti waraanni mootummaa federaalaa Tigraay keessaa kan ba'e mo'atameetti malee qotee bulaadhaa fi yaaduudhaaf mitii jedha. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa haal dureewwan mootummaan naannoo Tigraay dhiyeesse kanarratti kallattiidhaan deebiin kenne amma ammaatti nu ga'uu baatus muummicha ministeeraa dabalatee aangawoonni mootummaatii fi waraanaa sababa dhukaasa dhaabuu irratti ibsa kennanii turan. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti ibsa kennaniin sababa mootummaan federaalaa waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu ibsan raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti dugda duubeedhaan waan itti dhukaasamaa tureef deebisanii uummata irratti dhukaasanii saba wajjiniin wal-dhabuu waan hin barbaannee fi akka ta'e caqasanii sabni Tigraay yeroo haara galfii argate akka itti yaaduudhaaf jedhan. Sanaan alatti immoo ganna kana keessa waan dursi kennuu fi nurra jiru waan qabnuuf qarshii keenya nama keenya hidhannoo keenya qusannee gara isa caaluutti yoo xiyyeeffanne wayyaa kan jedhuudhaaf jedhaniiru. Akkasumas deetaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Redwaan Huseen dhiibbaan hawaasa addunyaa waan cimaa deemeef akkasumas qotee bultoonni carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaaniitiif dhukaasa dhaabuudhaa fi murtii raayya waraanaa baasuu fi sababa ta'uu isaanii dubbatanii murtichi murtii siyaasaatii jedhanii turan. Qondaaltota waraanaa keessaas leetenaa jeneraal Baacaa dabalee ibsa torbee darbee gaazexeessotaaf kennan irratti addi bilisa baasaa saba Tigraay yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan Itoophiyaa yaaddessu gochuu hin danda'u. Kanaafu naannoo Tigraay baanee dhimma yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uun barbaachisaadhaa fi dirqama waan ta'ee fi jechuun isaanii ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Fuula duratti akkuma deebii arganneen isinii dhiyeessuu yaala.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Amboo barattoota haaraa 3,500 ol simachuusaa beeksisee jira. Barattoota simataman keessa hagi tokko ganna yeroo barattoonni eebbifamanitti mooraa yuunivarsiitii seenuun keenya nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoon taasisamu laaffataa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru barattoonni kun. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
ዩኒቨርሲቲ ነምቦ በረቶ ታራ በረነገረ ሞራ ሲነኒፍ ስምና ታሱ ኢሳቤክ ሰጅራ ሐለ ስምና በረቶ ታላልችሱን ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ሳናራ ዴኝ ሙደመን ዶክተር ባይሳለታ ኒዱበቱ
ረከነበረ ኮበለማ ፍቅረሰዲት በረታ ሐራ አወጣብጅድግ ደም ያፍሩት ደም ሸንስ መነጀራ በረቶ ዲገኛ መለሴ ናጅራኒ ጉያለማን ስንት በረቶት ገራ ዩኒቨርሲቲ ገኛ ትረመደመን ሐራ ኩመሰዲት በሸኒ ወልታን ስመጃጅራ በረቶ ተከነጋ ኩመቤከሙ በርኖኒ በረከናትኮ ሰባባዲቤ ኮቪድ ጂ ወልቀበቴ ኦፍሪገኖ ኦጉዳራን ከነዴ ሰምዳ
ናኑሊ ኢትዮጵያ ገራገራይራ ገራ ዩኒቨርሲቲ አምቦ በረቶ ተፈንቄሳ ሀጊቶኮ ወክቲ ገና ሞራ ዩኒቨርሲቲ በርኖታፍ ሴኑ ኢሳኒ ላልቼ ዋንት አጋሚ ፍሰኒጅሩ
ኢብራሂም ኑሮሙሜ ወዲናረ ገባና ወደነ አረዳ ይብያ አኒን ፈ ካዘቲ ወራና ሰባ ወራና ሲ ሃንጋና ራንገ የሮ ደበርሲኔ ገነ ሳማሪ ስደንቲ ዳነ ዱብኔ ጁሌን ገደ ሆኖ ተርቤ ተቆጫለ የገሉነ አማ ሆኖ አራግኝ ጆሞ በሬዱ ዳሞ ሃሊ ይሬኝ ሲ ክለንሲ ሲቲ ታርገ ወለም ፈቃታ ባይ በሬዳ ሲመናም በሬዳ ትሬ በቃ ሃልጋሊ ንዛማሚ ስመይዘኒ ይስላ ገነ ሃናዋም ቶሎ ትሬ ገሩ ጋማል ጎነ አረ የሮ ተናንደ የሮ ቱጋ ከነ ኑ ወደመለ ስለዋንተሉ በሬዳ ሃልክለን ሳቲ ዚ በሬዳ ትሬ
ስሜ ምህረት ታደሰ ይባላል የመጣው ከደብረታቦር
ምህረት ታደሰ እንጀለማ ደብረታቦር ራንፌ ሃሊ በሩፍ በርሲሱ አመይኔ ገለምኔ ኦሶ ቦነበረነቴ ገነከነ ወረከኝ ትሌቪኔ ሳንገር ጋር ተረይ ሰባ ኮቪድ ኩሰገሊ ሃሊ በሩፍ በርሲሱ ኒውልፋ ተጀደያዳ ጀደይ
ወጋንኮ ጽዮናባት እንጀለማ ኩድና ቡነበድልኔ ወጋለበድልኔ ራንፌ ከናን ፉኒ ባይጭ ሙሲ ካዮ ኬኛፍ ጀኔ በቃ ገልማ ኬኛፍ ጀኔ ፍሌራቹ የሮባይ ኬኛ ነገሩ ባይ መነታውስ ባይ ለመትጭ ማገሩ ኩታነው ኬኛ ካዮ ኬኛ ቦሪቲፍ ጀኔ ነገሩ ፍሌራቹ ዳ
ስሜ ኩራባቾ ኩራት ባላለው የመጣውት ከዋግምራ ነው እንደ ትምርቱ
ኩራባቾ ክብረት እንጀደማ ዋግምራ ራንፌ በርኖቴላል ሴሮ ዲዮት ጀልቀም ነው ደፈኑ ጀዱት ጅራ ገነዱፉ ኬኛ ወልቀበቴ ኩንዋነዳቲ አምቦን ባይ ሚደግዴ ጅልቲ አከድራኒ ምትረኮን ነገኛ ሲንጅሩ ሄዱ ገመነራ ጀዴ
ሀብል ሸዋመነ የመጣው ከአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ነው
ሀብል ሸዋመነ እንጀማ ፍንፍኔራን ፍየሮጀል ቀባቲ ፍከን ገራም ቦዱፌ ሲመና ጋሪት ኑፍታስ ፈሚ ከናንብራ ወጠበጂ ፈዶሊ ሰከይ ሲሮበረቶስ ነብይ ፈመንም በካ ሉቲያሞ ገረ ዩኒቨርሲቲ ሰይነጅራ አናነቶሌር ማሊሾ ጀተን መነታውን ባይነን ፍሲሴ ቱሬ አከንጅሬኛ አራይገለተን ፍረጣ ጀቴ በረቶትኒ ኩኒን ኤገኖ ቫይረሲ ኮሮና ኢቴሶፍ ታስፈማጅሩ ወልቀበቴ ዋንታጀበና ገስትሩበቱ
ኮሮና ዋና ከበዲየ ተከዳላነኒ ማስቂራውኖ ሃይዲ ማሃቀቡስ ግሩሚ ሃይዲ ማጆ ማራሃንከ ያናንገለጋ ነመዩ ነማ ቢየሙሊ ያሃተንዲ ሙጋን ማራን ካዳየቹን ንደጋምቴ ተመመዘ ማናሃየ ስላሃተኒ ዲየመኒ በሬዳ ሃ ኮሮና ኮንዳ በነኔ ዳዱኛ ሾርገሻ ጅራ
ምን ማስኪ ያረገሶ አላዩም
ለምኒ ሀጉጋ ፋኒ ፉኛኒ ጎረቴ ሙለቱ ኑቲ ሶፍራባስ ኬኝ ኮሮናን አመለጅራ ለሞት ድኩብሰተን ሊያኑ በካ ወሶ አጉጋ ፋኒ ፉኛኒ ጉለቹላን ኮሮና ራፊ ከኔ ጋሪ ዳንጅራ ጀቲ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ባይሳለታ ወይረረ ኮቪድ ቁሰገሊዱ ሰኒቲሱፍ ዋን ኒው ጀታመጀን ኩኖቲ
አማ ዲቤ ኮቪድ ከናውጂን ወልቀበቴ ኦፊገኑ ታሰሙ ሀርጫቲን ንሙለታ አታውቲ ገራ ከዩኒቨርሲቲ ኤቨርቶን ኦፊገኑ ከቆለን መናኛ ተጥሳተው ዋለትስ በኢሮ ደምኒት አጉጌ ፋን ፍኛኒ ፈፋነ ከቆለተን የጀቤ ሳጅራ አታውቲ ገራ ሀርጫቲን ለቆተኩን ጅራ እስሙጂ ወልቀብሲስኔ ጉያቦሩ በረቶ ተገኛ ካምፓሲ ለማኒት ወርገማኒፍ ካምፓሲ ሰጉዳ በረቶ ተሶሻል ሳይንስ ኢንድረመደምኒፊ ካምፓሲ ያቻሉ እንደሳ ከሰት ቴክኖሎጂ ጂከ ተረመደመኒ ግራን ኦሪንቴሽን ኬን ጀነያርና ኦሪንቴሽን ይወንቶ ተረት ኬኒኑፍ ከሰተኮ ዲሞ ኮቪድ ከነታይች ወረቶነ ፈይገተኒ በሩንሲ አለ ፈየቀብይስ ተየነ ከበረተኒ ኦሪንቴሽን ኬን ነጀኒ ኮፒራጅር
ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲ ሳናራድ እኛሙ ደመንተው ወልቀበቴስ አካታቲን ሆጀተን ረት ኢፍሰኒጅሩ ዶክተር ባይሳን
አጋይ መስንከኝ ወጎታ አደርበን ከሰት ሐዋሳው ዩኒቨርሲቲ ከኛን ሆጀቹ ከሰት ዋን ሐዋሳ ተየደን ሆጀቹ ረት ጭምለ ጉዳ ቀባ ጋ ጅጅረምኒ ታስበኒ ከነረት አንስ ዩኒቨርሲቲ ስም ዩኒቨርሲቲ ካናዋን እንትሮፊ ዋን ዩኒቨርሲቲ ከኛ ካናን ድረት ትር ወሶዱ በት እንደብሲ ሞር ጭንስኔ ኤርገምንት ከመኑ ዩኒቨርሲቲ በከከሚቱ አዳበቱ ኤርገምሳን ጉዳን ተጃጅል ሐዋስ ተጃጅሉ ዳዋንተ ተጃጅል ሐዋስ ከኛ አፍከነን ቧ ሐዋስ ከኛ ዋንቡ ሰጀኔ ያኑረት ወሶዱ በት እንደሊን ጭምኔ ከረጀኑ ተወጭላ wanto ta kanan turanis chimsene kan itfuf no fin basingen ergam kalati ta wode sunrat yero ga wa keset tebakka ya de kegouf management university versus hawasa university hawasa nan loje olin tawla chimne kan jennetu yusorwat
university nambo seganta barno ta gara garan degree jel qaba ange degree sedefat beretto ta kuma soddo metan versus hajrachusa backstagera gabas radio segale america snakur melka amborra
Kun Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Arrero Independence Day yokan guyya walabumma United States ayane famajiru kanatti motumman Biden yero kutalebi yetti tokotokko keessatti talali fudachurratti mamina ga tokojiru fi akakun virusi corona haran ammata jiru kanatti gamdukku bicce faccisutin tarkan file gaari agarsisa jira gabasa jesus man only to you betrees
adolesi afur guyya United States ayane walabumma she ittikabajira Ayyaana yaadannoo hundeeffama biyyattii kan waggaa 245 waggaa kan adda citee ka ture maatiin walitti dhufee ayyaaneffannaan hawaasaa deebi'ee haara'ee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniif giiftii dureen Jiil Baayiden namoota yeroo balaa dursanii birmatan 1,000 aangawoota waraanaa Waayit Haawusitti afeeruudhaan irbaata waliin qooddachuun kan waggaa waggaan innaa ayyaana walabummaa geggeeffamu. Agarsiisa xaaxee bakka itti dhiyoo jiru National Mall bakka jedhamurraa daawwataniiru. New York keessaa xaaxeewwan 65 halkan edaa xaaxeffamuuf dhiyaatanii jiran. Hawaasaaleen gurguddaa xixiqqoon guutummaa biyyattii keessaa agarsiisa ofii isaanii qopheeffachuudhaan galgala kareessaa xaaxee xaaxessuun ayyaana kana kabajan. Maatiiwwan hedduunis boroo ofii isaaniitti wal ga'uudhaan firoottanii firiyoottan baatii hedduuf waliin argin turan waliin wal ga'anii jiran. Kaan isaanii erga vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame baadii bitootessaa bara 2020 qabee waliin argin turan. Waggaa tokko dura ka turetti adda ka ta'e sanbataa qabee lammiiwwan Ameerikaa 47,000,000 hedaman xayyaara yookaan konkolaataadhaan imaltuu kadhatan ta'u waldaan awutomoobilii Ameerikaa beeksisee jira. Kunis kan waggaa darbeerraa 100 harka 40 ol guddate.
Folks. We're heading into a very different summer compared to last year. A bright summer. Prayfully observed.
Namni wan kawagga dabre walide na wal brakama melalamu bona baye addatayt de majira. Bona ifa katanna kenyam bona gammachu tawujira.
Waggadar beero akasi lammi wan America heddun guya wala buma biyetti halatti kabajan qabana ture yokan qarman kabajin hafan. Kunis biyettin weerara COVID-19 yero lambataf wan ishe mudatef jecha. Hogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii Dr. Anthony Fauci innaa sana akkas jedhanii turan.
We have now a very large outbreak. There have been, as you probably know, close to 140,000 deaths.
Amma weerara guddaan nu mudatee jira. Tarii akkuma isin beektan namoonni 141,040 ta'an du'aniiru. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo vaayirasichaan qabamaniiru. Kun oduu akkaan yaaddessaadha jedhan. Innaa bulchiinsa Trump talaalliin milkaa'ina qabu hin qophaa'in waan tureef COVID-19 deebii kennaa ka turan kutaalee biyyaa turan. Sun immoo yeroo tokko tokko qajeelfama ba'een faallaa deemaa ture. Lakkoofsi namoota koronaan du'anis guyyaatti 1,100 ga'ee ture. Amma garuu haalli isaa adda. Jijjiiramaawwan jiran gurguddaan talaalliin argamuusaa akkaataa dhukkubsattoota COVID-19 itti wal'aanamaniif wal'aansa nuti itti gargaaramnuuf. Sanarrattis ragaa guddaa qabaachuu dhabuudhaa jechuudhaan hayyoonni eegumsa fayyaa dubbataa jiran. Bulchiinsa Baayiden yeroo ammaa talaalliin 1,300,000,000 ol namootaaf kennamutti gammadee jira. 100 harka 54 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa guutummaan tallaalamanii jiru. Garuu shakkiin tallaalicha laajisee ammayyuu jira. Pirezidaant Baayiden lammiiwwan biyyattii hanga adoolessa 4tti 100 harki 70 kan ta'u talaallii fudhatu ka jedhanii turan hin milkaa'in hafe. Hayyoonni eegumsa fayyaa weerara dhibee kanaa ittisuuf akkasumas waggaa taanu ayyaana walabummaa kan adoolessa 4 daran akka gaariitti kabajuuf tattaaffiin addunyaa kan qindoome jiraachuu isaa irratti hirkata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaadha.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe agasaa sadiitti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.7 mission irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 14.4 tamarratti akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertz 14.8 mission irratti witataa gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.